banire nabo basuko bagenda kabitegereza kamenye icyo bashaka bameyabonaga ko bafite inyota yo kumva ubutumwa bwiza aramaje nabo yabonaga yuko bagenzwa n'inyungu zabo arabibwira kabagiye kumwa Maza kama jira batware Itichira gabu komeni Chene wabu kibone nubuchata Isabare chene sa Maza raba pirati Ahikwa machene mumiti maya Oku kukami bongi jura nukama Ahikwa mashafura makaba Kukamoni mwabaza hoswa Barai baba fiti tzara ninyota Toku jina nuka mwabaza haswa Aboba kwenesa na boba rahirwa Wazara kisi Yeah, dude.